makazi misale sale atembi kutungire
oruva nyuma mikwambazo nyume oja kulaba
emirembe kunsibota je wasumbira mazigana nako
atejiigi wabuyigi watogamba jikusangao
okwebulira kukulema mpaugo olisubiro menya
chukoeza dala kumulira omugambi bwanyiga
banji kuma mumanyigeri nokuyimba jendi kirabo
kamwenyu mwenyu kenda genseno weka tulirofirwa
chale aligawesa jumba saba kabona
njagala meko nebyenzi kusa sirimu malala
ebyayita byuta mugaggacho chakulabira keri abalala ate nobukadde bwosaba balisanze wetegeka obukadde busaba buli bitonde n'okukula kyabbeyi
n'emisota lwakuhomerwa nseeno
n'obukulu bukusanze wagwa yagala enfizi kuguke
kyozukuza oli mukazi gonoonyenseko okuzisa abayise funa bulungi kati nkunyumiza okkula
ebanga cupa y'amazzi etekebwako bolwala tondoli eritonya ecupa negwekerera bananga olugendo lw'oyitamu obukadde obuteeke mu nsawo
tubaana bingi byetukuŋŋaanya ng'ate ebiralo suula
waliwo aba abebuzibwako ensonga ezimu kubanga bakulu
abalala ne tubabuusa amaaso nga gyabaffe emyaka emyaka osussa mu kyenda
bale ennyimpi gy'olimu ogumukera kubafu
enjegero zirazaawa ennyindo gye wawummula otuuzani
okyayiriba n'obuwala ng'owoza mugunja omukulu
wadde gugoba enseera
kala lifuga emyaka wali osabirira kukulera mukama n'akikuwa kati naawe weeteese tokola ebikolobero ng'okyali bifuukemu ekkolimo